How deep is your love?
Castle.
How deep is your love?
Hey, yeah, yeah.
How deep is your love?
Hey, yeah, yeah.
Mkumi
nista plana mzali wangu. Sukari ya nini? Hata kwenye tatizo wendo solution. Jawabu la ndoto zangu. Nyongo mkali ya ini. Nimeridhika tu kwa penzi lako, baby. Hata tukiwa kizani, tuna imani jijiji. Penzi lisilo ukifani, ni maridadi jijiji.
Kilo natusema korekti,
my girl.
Siwezi kukurejecti,
my girl.
Wala hujawahi kufaki,
my girl.
Na kutengea bajeti,
my girl.
Kwa miguu hawawezi kupima, penzi lako limewazidikina. Umenifanya nimezama mazima. How deep is your love?
Kwa miguu hawawezi kupima, penzi lako limewazidikina. Umenifanya nimezama mazima. How deep is your love?
How deep is your love?
Tabasamu lako sipati hasira. Mama wa watoto wangu, ninakupenda. Hawatupi mawazo, wakileta vikwazo. Baby love you. Siwezi fanya chochote, penzi kuliweka rehani. Kwa penzi lako tu minapata amani.
Kila unachosema korekti,
my girl.
Siwezi kukurejecti,
my girl.
Wala hujawahi kufaki,
my girl.
Na kutengea bajeti,
my girl.
Kwa miguu hawawezi kupima, penzi lako limewazidikina. Umenifanya nimezama mazima. How deep is your love?
Kwa miguu hawawezi kupima, penzi lako limewazidikina. Umenifanya nimezama mazima. How deep is your love?
Deep down, down to the ocean floor. How deep is your love?
Deep down, down to the ocean floor.
On the track.